umfanekiso wekhulu elineshumi. Ngomhla wesithathu uYesu efile kwenzeke into engummangaliso. Kwakusa abafazi abathile ababengabalandeli bakaYesu baye engcwabeni lakhe. Kwabakho ukunyikima komhlaba. Isithunywa sikaThixo sivele ezulwini saliqengqa ilitye elalivale ingcwaba saye kuhlala phezu kwalo. Bathi ke ababegadile basoyika kangangokuba baba njengabafileyo. Ke isithunywa sathi kubafazi abo, "Sanukoyika nina, ndiyazi ukuba nifuna uYesu obethelelwe emnqamlezweni. Akakho apha, uvukile njengoko watshoyo. Yizani apha niyibone indawo awaye kuyo. Khawulezani ke niye kubaxelela abafundi bakhe nithi uvukile kwelabafileyo."